hebugol nokkuji ndema yo tidala mawdo dum ko holliti radio fedel lulirde comité de plaidoyer nokku sakoy balli lamsegu e bi maymuna kulubali tawangaluji wurongo lati sababu hettinde sererobe ele jogala gese antidi sanerobe heba gese idum billi e tawangal wurongo debbo kursi do so wari ko buri hewde tawra gori ko gese soni a tawta e jungo makko kanko goddo fufa hebata faysa remi li gesa ka tajura kay juuti fuf dubi didi atetata nokku tagal mudo da baba de hitande heba guddu mabbe kay hultan jati ya dumbe tilota fun ko buri hewde dum wadon tagal ndungu denno nafa fuf wala gal kebal yalla rewbe on heba gesande ma soni tawi e weli dental rewbe dum ko holliti abdoulaye fane neddo fedde lulirnde comité de plaidoyer nokku samine e wi makko no gesa famdir fuf hokkataake fe rewbe ko buri hewde atawan yo gesa mo dembal yirota jati e mudu sora dum antidi jati debbo goto tan totte nokku dembal tawene imadara ONG bangal amiri wurongo e toyde fuf newa munya fuf na ka rewbe bangal heba gol nokku demal dum ko misiti memina kulbali horejo fedde comité plaidoyer sakoyba an han jodo hala dawre hakunde amiri wurongo e jom galleji amen be so dum mi ya fi dabara wonde projet goto na wonno do non amin do non aniya tutude rewbe gese ka amiri wurongo yaltini odo projet o e wimako hana fi rewbe totte gese denno wona fi memo hala mudum kambar dum min jitra fi yupuri nokku o ɓeydade ɗum ɗon an wodi telaji ɓiliɗi e jogola dabaji jiltitoɗi e kañen jam ciniɗam ɗum woni ko holliti fa hande maymuna kulubali ho radio ndeɗo fedde comité plaidoyer sakoyba ñande fuf dabaji ɗi no jilto jogaɓe natan fa liggalle ñama e ñamriji yimɓe e kala ko ɗi tawi toon nden ndungu ɗum geseɗe hisata fe juuɗe majji battedde rolle e gondal ñama o yafodiran caggal bonandaji ɗi min jogui ɗum telaji jam ciniɗam chatu wonno moƴƴinar ɗo enne ka rumneɗe fuf booni wakkati joni o minen talkaɓe ngala joddiɓe jettiraka fewi nawtorade ndiyam ɓulli ɗum ɗum woni ko holliti abdoulaye fane neɗɗo fedde plaidoyer samine o waɗi noddango wayltingol taguji soni a remowo kala ko hasidinɗa ana ɓilli e gese sa a awo ɗum noona ko noon ko hasidinɗa fuf yo awgal wakka joni o awgal heeta awoɓeɓe noon ɗum gese ɗe no famɗani ndemoɓeɓe ɓe fuf ka jaaɓi wiide tottodiral hakkillaji puɗɗiɗi ɗi nagondi huncande hoore telaji leydi ɗi jogui rewɓeɓe
goɗɗo yo noddango heƴo gomin noddirta programme d' engagement civique